Mr. Meets Pafirimba.
Banger House Music.
Gats. Mutintino Moreba. HP. Singe ba solo, chivete na chompaka.
Just got it from GuchiWap.com.
Can I call my name? Sky Dollars in the building.
More Google ni popoka.
Good.
Techi biongo fecha somboka.
Good.
Techi renga de mirwarira.
Good. Awana good. Tudi wana good pa mkua.
Good.
Foma pia ponangu pakasua.
Good.
Shiwelele nere kuri.
Good.
Good. Awana good.
Akasa. Twalitora paka na pera ta. Akasa. Twalitora paka na pera ta.
Abana
gozi boy kuno bari shita nango yari zongo nari papa bari shete virimba kwati chonse bari penta mufungu ya kuno kwasi kuno bari shete kuno bara karabo nashpuna fuzi memoria pa kuno karaba nankuwe fuyu awakaba rabaraba kuno twari shete kusheta pa kusheta abana gozi bari shita tabasina bengira kufongo na mazururu mudara kuno kwa baba kwasi baba nezishara wapanga sana pa kukusha patara ama panga na mateza bari papa ama na hizi kuno wazi kuno bara tunga gawapena mudara kuno bara fimba virimba kwazi kanshi nombare yona tufimba ufwesi na jirira ni squatcha kushana desha wala baru mendo wa numa paka shana gawafufuro kafuma na mashoko zamba za kwero wa wopo na uzamba shichurumba buo chako maini chikonke femo daini chipange nechiraini gamba fezi choya wa kwazi ya modaini ni intansiko tupange papa ya balaini mbole gubo ni popo
Good.
Echi biongo fecha somboka.
Good.
Echi renga de mirwarira.
Good. Awana good. Tudi wana good pa mkua.
Good.
Fuma pia ponangu pakasua.
Good.
Shiwelele nere kuri.
Good.
Good. Awana good.
Akasa. Twalitora paka na pera ta. Akasa. Twalitora paka na pera ta.
Fwani kwa tapo Epondela miro lukoni kwa tapo Natama nisigino Eskaveta mavoko tushikure Kusomboga ni kunguo Nishipotiki ya kama pokunguo Shilanda mubili uti
Goti
Awana goti Kusomboko kusomboka Ukusomboko chiro kusomboka
Goti
Kukontoko kukontoka Ukukontoka poneshi ni mpopoka
Goti Mone Echi biongo fecha somboka Echi renga de mirwarira
Good Awana good Tudi wana good pa mkua
Good
Fuma pia ponangu pakasua
Good
Shiwelele nere kuri
Good
Awana good
Akasa
Good
Twalitora paka na pera ta
Good
Akasa
Good
Twalitora paka na pera ta
Awana good Kalikoba vike pif kadi na kulaba pif kadi nga komanda ono Champion pa mabodele Nga wakukonya muntu wanjite chulo dele Town boy Gat Super savage awana god Best machete G Fraser Na waku 50 HP 6 niga tiki niga Sinjeva sorodo chivete na chumpaka Na inenjevele shifiru andipaka Yelonga ninduwa nishini hashtag Jirungu mudo waf dem kastoma Yela kef hakaro ala kushora OG Imagine bachi kitabo mwe
Just got it from GuchiWap.com